Ladies and gentlemen,
what's up?
Introducing brand music to the world.
Madem wa Kigoma don't touch it. Nyuma wa Menona don't touch it. Nakunwa mpaka da koroma don't touch it. Mafuta mengi kwa mapaja don't touch it.
Madem wa Tanga don't touch it. Chumbani moje kanga don't touch it. Mambo ni zigzag abgu kati juu ya bati machipati marojo rojo don't touch it. Madem wa Dodoma don't touch it. Kwanza wakisha kupata wakuachi. Wamenona wakusafi kama vivutio. Nimetembea nimeona don't touch it. Madem wa Bukoba don't touch it. Kwanza nyuma na viroba don't touch it. Wamesoma wanadeka don't touch it. Chakula chao ndizi brother many don't touch it. Yo.
Sana toto basi sema ndani turuke likopo si unajua bongo joto hawa mamazi bila pesa changa moto ai kama unapenda kulamba dodo tafuta pesa punguza shuka
madem wa Arusha don't touch follow me kogo mama don't touch hey. Wamenga wameva don't touch it. Madem wa Moshi don't touch it. Kama huna hell brother don't touch it. Wanna suit a good, wanna shape good. Don't touch it. Kine dada toka Mwanza don't touch it. Penzi lina ugali na mchuzi wa samaki. Hawakuachi. Wewe. Don't touch it. Mamanzi toka Mbeya don't touch it. Nyuma wana mikia don't touch it. Wana butia. Mwili nyumba kizinguo na fukia don't touch it. Yo, tu, yo, hey, yo, hey, yo.
Si unapenda sana toto, basi sema ndani turuke likopo. Si unajua bongo joto, hawa mamazi bila pesa changa moto. Kama unapenda kulamba dodo, tafuta pesa punguza shuka.
Deda zetu choka lindi don't touch it. Miuno kama feni mingi don't touch it. Mama, juu ya kenchi juu ya dirisha, juu ya benchi don't touch it. Deda zetu choka Njombe don't touch it. Naweza pata zigo kali kisalanchi. Kuna baridi leki noma. Na ukigusa tuna nasa don't touch it. Deda zetu Waruvuma don't touch it. Paka uno wanatuma don't touch it. Wanagituma kama una BP don't touch it. Mamanzi Dar es Salaam, ukileta shobo zako utakwama. Na utapigo, utachunu, utadinda. Wewe, don't touch. Yo, tu, yo, hey, yo, hey, yo.
Si unapenda sana toto, basi sema ndani turuke likopo. Si unajua bongo joto, hawa mamanzi bila pesa changa moto. Don't touch. Kama unapenda kulamba dodo, don't touch.